muntwi bantu baka nkulunku cela nehlene sihlahle ngoba sekhiwa ama apple bloody temptation izoxoshwa la ingadini yase ethe azophela ma picnic Adam no Eva anisho naphelela makusekuqala untana